Survivor Empire Music Factory, baby.
Got a new cycle, ladies and gentlemen. It's Moody's.
It's DJ
Rodney. Zimba kafyo mutwa pa muge mutwa ikala wambala waluso bukari na bupala. Yamu hovolo time yonse makama kamane magogini la kosite sapo mutende. Mapela mabazi ngani voti na bapende enemy. Kunkumi atinte stoke na mavula ya rupia fwebo he spokesperson. Imbi fishi baba gai na baishivo kutampila kubeka de kunkumi apano patabu. Na yebulo Twebo ni de paka wachanga, twebo ni headmani wapaka wata. Mwebo sinkala misha kivose lisi veni fune muna kufuika niba niba pibe. Napita na bayi mono kuna sanga fenino ama heta bariso nde minyangu pakuchilo. Karafiko mbomfuisa lobe salapuka.
KS another K plus this giant Zimbabwe the general. Yeah, if you think if you win banshambile lelo, kuma fans in the lomba kofia uwelelo. Trophy, tuwa ringiri hapa na tufumbata. Muri fifine fiku mufia barafu ngembata. Inteki ya njinomba hapa bale sombola. Nomwepu kuwa kashana bale songola. Inebo nchiri muru kunguti wa njite mfuko. Batikea funge mfuko nshitirio njite fiko. Kane ine, inebo rapa, solo nchisapa. Efyondia kabwari twari sapa. Ababa nono so that inga baba tafa. Titaba ise for them never to suffer. Narifia mbili akale so since fepa nasale. Malaini esa pambale. Chisi posa mwensale nine. Chibanda defo wa masai fabane. Take it easy simu naisa.
Like a president I think about my people. Give for the bad guys show me example. Tima flower nangutwe mweneka simple. Jimalapa na bitu no kusapwa. Tiyanglo zake na kabela ike hipo. Munga nionele mo festi ni sekepo. Gana seke chingela ni majimpo. Kuliwe na unga seke fipoka ni mapimpo. Tili mulodi tili chekapo. Ma ex kuona bafisho kwapo. Shilatino kupo. Bale tuweke sharp watu walikaripisha ni wekai wa masampo. Bambi bale tila tunasheko kanja. Na mboni fiwate mokwimba mchi nyanjali. Mukulutu waba ya waba soja. Nente pesa ili na wapani nebo
me. Nebo vampire mkemu na isoko mepaya. Nsherwe shanari ya zero mori kemu yonze natea. Nebo AK-47 inda poke langa mwambarelo. Mboneka simpo kwa tiwarwa joni chamulangula. Bote ya corolla but engine truck. No wonder na wachiki kumalapa baba fake wiso tuka uke kuli nebo oke twayo like disappoint gelo ove yonze pompa mama bag. Ati temba feshi kwa shiku temba. Mupere na mafeki lapa nemo chamu pamba. Ito timono kubula tute mwasha pankumba. Napa wawa kwa tichoni chapa rupia. Neu kwa mpula mabazi ngemfula pakoya. Hino kwimba chabu pengo lechi mwena mwise yanga vampa piti ni mongumfa kwa tina kometia. Competition mwena inete chitu nuitu. Okay. Yeah.
Nekambike vesi kwa tinde shimike riashi. Haba mwambika na vena kare baba panshi. Nadikwa vele nove wine pakubara kanshi. Wakwimba na inyo katari okasarike mipashi. Bandicha wa muri nechirumbanyo hawa panshi. Eicho kumabazi ninebo karapashi. Kakunchido mufire wakakane nkanshi. Kakushima ine mpaka vena mumbokoshi. Nekambike vesi furo nechiunda. Amara pa wambinde vapoture mivinda. Very soon awa wambinde vavinda. Bantupa mwaiki wachira ponya fya marenda. Fuka benda, street venda. Awo mwishi penda, penda wambi.
Ok,
apuka mingi wonse vapenda. Elijah Chiki Boy, Shtundu.
Kumapuwa nani wakamfisya. Kumada pacha po mwandusya. Wampanyanga kwa nipachinsa. Teti mwisange niko swe pamansya. Shimbiro mulepo na levo ya kombo. Na mutubira usheri mweva adapa. Teti mwinchire seleni ya pechkwela. Kale na ftampa. Nina nirapa mtina mundange. Neka pondo nilevo kanchirange. Ukupa ino kufoko na mavange. Nilevo ni apati donti mwinchinge. Neka pondo ni nebo matina. Pifuna inebo na ukchinku la munina. Ama etia mponya balatina. Niwebo ni apa inebo shkutina.
Hey, depending with bridge, be my heart ready for war. The
controlling all the waves as I spitting it all. High gear right now, nigga, I'm saving it all. Hit them biffies, get me so you're fisting it all. It feels good, you know, better cause my style's getting scary. Hell, I'm every full of grace, bro, my niggas going helly. I's the best you ever seen and the best you ever heard. I spitting on my melodies, I sitting on the pyramid. Keep running on a comic cause I'm trying to send some info. I third in the desert like the wind blowing dunes. I make a lot of tunes cause my life has run for music. So I's leaning on the tables trying to figure out my level. Lord be before ever and again, man, whatever. Me and Jesus making moolah while you making utter. Competition in there cause we grind harder. Same land, different time, where they go get us.
Kamba pele fibili fita tunayene balumbe. Ene king inalifuara kwan soka batambe. Balaba fwa fioku nwefi kalile keni nkumbe. Nalafi panga fiambu lukobo pike son shalembe. Ene vampa ya pamuayi mwena fintu ndanda. Ubebe ramu na ishuku lapa baka mpanda. Wonse nabe shoku rapa siu tachi defender. Skiu na ifurisha na mameta foli zanda. Ubifa homi owe bigi mani teka risana. Tipange legacy pakejo fiamma bipa ikona. Wadeaba ponte la pakejo unshi. Arama timu ya kalama tila baka sama. Kupima bazi tuwali pompa tila fika sama. Chiunda tuwaponya pa chibi raivo swali mukoma. Na balange fya kufremba biti na ngura chima.
Na isamu kemunga maisa. Iflo na itamba kwa timisa. Ikalapashi mugemu na ngutisha. Abama lapazi wose na chisa. Ama flow ya wa mumutu wa niloteti. Iniva koriati ya wani leteveti. Chitina nangu humoni nesaveti. Ati mulemba, nama jaketi. Ifwe mori kulu tuwa winakale jackpot. Namona kwati na mundelela. Okwesa kuli inde kunselela. Chitina muntu nine mandela. Survival ikulu abani sala. Pena pasangwa kea masabala. Itale nife ya kafumote butala. Uishimu gemu tuli mine putula.
I know go smoke sick and no way da yangu motion. Abero katife ya karibu yangu location. Many hardy koso mrembo kinona. You just turn but just for the record. Wanna rock at me ya. Never believe what you saw na kila pata chone do some more. When you free so na toka kitambo even live yo. So na set my life chale yangu na ya big a buff. Kwan mambo ni tough. Kama ni mpero mejizo rough. Tulipenda na vile tunataka tukuse kilezo ya watu. Tukabibana tumalabri mama kulele chambuwani wango. She wants to be my wife na kagwanda kwa club ni tough. Give it to me, give it to you mapenzo wuli na siku chatu. Get a letter Mr. Kisa dana meka regret it come on. Tangu jiji wane under the sun. Rasa forogo salut ya man muzra kisi kutosa. Wada kupima pendo ye kweli kwa mwenzo. Vika malindo toli na kuje kisoso. Rona lena pote na taka kuji wakesho mambo special kuitende. Show me the way my love katicha kwa black bow. Mimsela rodi nimechoka kuona wana succeed. Na believe one day yes no sick way.
Exclusive for the
Ladies and gentlemen, Survivor Empire CEO, Beyond the Cypher. I'm hot in the house. Come on, man, introduce yourself.
Young Shaq, celebrate season.
Zimbabwe, the channel.
Boy knows it, aka Fat Kendrick.
Yeah, we call what I name a party for the homo.
Black to black.
Live.
Who might see? AKA Team Flesh.
KSM Finest.
Lord.
It's original Kasama Swag, ladies and gentlemen. Run sick.
Tony Soldier.
Suspender.
Jet on the beat.
Survivor Empire Music Factory, baby.
Who this?
It's DJ Roy. DJ Roy.